Minisita vunanyizibwa ku byensimbi n'okutegekera eggwanga era z'okutya olw'omuwendo gw'abantu abafa omusujja gw'ensiri okulinnya mu bbanga lino ery'emyaka etaano ng'ate omuwendo guno gwali gwakkakkana nga ky'ekiseera gavumenti eddemu etema empenda erabe engeri ki gy'evvuunuka ekizibu kino ng'asinziira mu kutongoza alipoota y'ekitongole ekivunanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics UBOS alipoota eno eraga ebibalo ebyoleka engeri omusujja gw'ensiri gye gweyongeddemu nga Minisita Omubeezi ateekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi annyonnyola bw'ati ku nsonga eno.
Malaria yali atuuse ku kikumi kitegeeza malaria akendedde naye ate mu kiseera kino eky'emyaka etaano azzeemu okweyongeramu kitegeeza nno nga gavumenti tulina okubaako bye tukola eby'enjawulo okulaba nti malaria taddamu kusaasaana mu ggwanga.
Minisita Amos Lugoloobi alaze nga minisita y'ebyensimbi bw'egenda okutuula n'ebyekikwatako okulaba ng'ensonga eno egonjoolwa.
Era tugenda nga minisita y'ebyensimbi era ne minisita y'ebyobulamu ne bannaffe abalala bye tukolagana nabo okunoonyereza lwaki ate malaria ayongedde okuddamu okulinnya yadde talinnye nnyo naye lwaki azzeemu okuddamu okulinnya. Sente z'entono ze tuteekamu abantu nga beeyongedde nnyo nnyo obutimba bwe butakola bulungi.
Wabula ye Dr. Chris Mukiza akulira ekitongole kya UBOS omusango agutadde ku bulagajjavu obw'abannayuganda obutayagala kukozesa butimba bwa nsiri nti oba oli awo bwe buvuddeko embeteza.
Another aspect we have seen in this survey is that the access to IDN insect-treated mosquito net has remained stagnant at 56%. The rate where we were in 2019 is the same. So what is the problem? Yet we know the Ministry of Health has been giving mosquito nets and has been campaigning. The indoor spraying, yes, is there in those 20 districts, but not sufficient. But so we have seen where those interventions have taken place, malaria incidences have remained high, especially in Lango. Whereas in these other highlands like Gezi, you've seen they have the lowest malaria incident with no mosquito net at Ratavi.